It's V, DJ Panther, the mashup god.
Like a boss. Ataka this, antaka that, unasikia huko bigala, nataka kitu kaf. Anapenda muku chua, anapenda cash, na anapenda jubu seti kabla tu anze ku. Antaka this, antaka that, unasikia huko bigala, nataka kitu kaf. Anapenda muku chua, anapenda cash, na anapenda jubu seti kabla tu anze ku smash.
Akika napenda muku chua, sema cash. Muku chu na mashash, kanapenda muku chu na mabash. Akiona muku chu ana blush, kanapenda muku chu sema cash. Muku chu na mashash, kanapenda muku chu na mabash. Akiona muku chu ana blush.
Anataka this and that, yani heels na bag. Expensive things on a Instagram. Aki fly ni first class ana chest the bag. Dako USA dubs then Doha Qatar. Natasha, Natasha,
yes, papa.
Unajua kurombosa,
yes, papa.
The left na right yani round and round, yani spin your waist like a merry go round. Anataka wig na mina mpea cash. Nunua human hair season nyole za faras. Anapenda muku chuna lipangi tax. Ukimwiti aga mechi anajilipia cab. Ni hot cake fresh off the oven. Akiwa gana mimi yako sorted. Haga big yako loaded. Na napenda gado.
Antaka that, unasikia huko bigala, nataka tutu kaf. Anapenda muku chu, anapenda cash, na anapenda juku seti kabla tu anze ku. Antaka this, antaka that, unasikia huko bigala, nataka tutu kaf. Anapenda muku chu, anapenda cash, na anapenda juku seti kabla tu anze ku smash.
Akika napenda muku chu, sema cash. Muku chu na mashash. Kanapenda muku chu na mabash. Akiona muku chu, ana blush. Kanapenda muku chu, sema cash. Muku chu na mashash. Kanapenda muku chu na mabash. Akiona muku chu, ana blush.
Anapenda stories za do, kianza stories za love tambo. Anataka akisikia kwenda Mombasa, usimwambie aki baby tutapanga. Akisikia kwenda Mombasa, unalipa ndege anaenda kuchibamba. Endelea kutuma tu message. Sweetheart, good morning. Mimi nilituma M-Pesa. Guess what, anakuja leo jioni. Saili analenga simu yako. Ni mimi nakula manzi yako. Buda, tafuta pesa. Wacha ni kuibie. Anapenda muku chu, anapenda cash. Ali change test na pia class.
Antaka this, antaka that, unasikia huko bigala, nataka kitu kaf. Anapenda muku chu, anapenda cash, na anapenda juku seti kabla tu anze ku. Antaka this, antaka that, unasikia huko bigala, nataka kitu kaf. Anapenda muku chu, anapenda cash, na anapenda juku seti kabla tu anze ku smash.
Leo ni weekend na gala mekama. Na denim seti, na denim kaf. Piko hira za mababi, wala zime nice. Wapu wani wa sexy na wote wamevai.
Mi upenda dombaya, siyo siri. Kue M-Pesa dola au shilingi. Wetumia wallet yako na akili. Uskini expensive sana kuwa na mimi. Lipia nywele, alafu nails, alafu luku pia misi ezi fail. Babes umesota, hatu ezi date. Nina ganji zangu, mini mejire. So any show, kusota is a no. Wapido, ni best of life so.
Antaka this, antaka that, unasikia huko bigala. Anapenda muku chu, anapenda cash. Anapenda juku seti kabla tu anze ku smash.
Anapenda muku chu, sema cash. Muku chu na mashash. Anapenda muku chu na mabash. Akiona muku chu, ana blush. Anapenda muku chu, sema cash. Muku chu na mashash. Anapenda muku chu na mabash. Akiona muku chu, ana blush.
Wanauliza niko wapi, niko Rurasho. Hini kanairo mind your business 254. Nani follow manze kama Jesus disciple. Rapa roundi mina kandanga kama chapo. Kauna luga enda westi ikatuke mamboch. Kaningoma mina skizanga world boss. Eti best rapper Kenya ni Calligraph John. Saze nyukto pizo kwa roundi huko New York. Niko insecure ile designer Sauti Sol. Madame wameparaka dansa wa Willy Paul. Kwela ni nderere nderere ya lafu ball. Role model wangu manze sini Frida Law. Nikida itambla new press major. Jo tuna enjoy mbaka tunavunjika hiyo ko. Shereza kitanda silete matanga bro. Keleleza mkun badwa zipasui cho. Mtu mina rang maze pipi na Dior. Keleleza mkun badwa zipasui cho. Eti tulienda wapi situ ko jiba gajat. Tulienda wapi situ ko jiba gajat. Ai jiba gajat. Jibag na jag.
jibaga judge, jibag na judge, jibaga judge, jibag na judge. Watauliza tuko wapi, si tuko jibaga judge, jibaga judge, jibag na judge. Jibaga jacho, jibaga na jage, jibaga jacho, jibaga na jage. Wakiuliza tuko wapi, si tuko jibaga jacho.
Wakiuliza tuko wapi, si tuko jibaga na jage. Unajua kani kuroll, miu rolling ina gang. Vile mbogi joy mekrako, anatukompia na thugs. Luku authentic, kasi timba ni lax. Cheki, kama ni shori napenda mwenya na ass. Hizi mapungi na zi switch mana girls. Shereni daily, hizi pande na ni must. Jibaga, wethe adisia na jage.
Vroom vroom, nime pull up na mrenga. Kauja ni randa majina ni godi jena. Vroom vroom, nime pull up na mrenga. Kauja ni randa majina ni godi jena. Ni kung fu, ni kicheki jo mamblena. Kwanza madem zao, wote na wateka. Niko majag, na keg ni black. Niko majiba gajat, na roll mashash. Niko marau, gota city, niki splash makash. Situ lijibanga jan, weko juja na nja.
Juba gajat, jibag na jag. Juba gajat, jibag na jag. Juba gajat, jibag na jag. Watauliza tuko wapi, si tuko jibaga jat, hey. Jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag, hey. Jibaga jat, jibag na jag. Watauliza tuko wapi, si tuko jibaga jat.
Jibag na jag, mini fiat understand. Walenjena kaimara mall, vile doze na color clash. Chrome car ni silver, body paint black. Penga kikama na zima, kwa nini atatak. Mabombo, wajeta kama yutwa. Shine to ball, to rise, tufike mali range. Nyondai ki roll, ki light, ki legalize. Jaba ni green, cut the mask, ni kugwe the lies. Me and my friend Z, on the NZ. Ndani ya Benzi, wasupa ni ma Gen Z. Boy like Muse, ma Shadi, ma bestie. Na cheki nyash na jegi, baby kuja friendly. Paipu, ma jags, you songa time. Ndani KU, zina kana shikwa laibu. Mboka ni utat, tutashindwa who's that. Machine heavy duty, nyuna dhani ya chini kuka.
Jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag. Watauliza tuko wapi, si tuko jibaga jat, hey. Jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag, hey. Jibaga jat, jibag na jag. Watauliza tuko wapi, si tuko jibaga jat.
Skuzi ni mechizi na wakanesa. Manzi mkamba, anishuko mirema. Alinidinya, nikanza kumlipia keja. Yeupika kiwandeze, haya. Skuzi ni mechizi na wakanesa. Manzi mkamba, anishuko mirema. Alinidinya, nikanza kumlipia keja. Yo pika kiwandeze, haya. Jibag na jag, njugu na gat. Yo kombi kuna vile yo slap. Mi swezi jam juu ya dem. Ukinirusha ganji, ndio miu jam. Doba imeshika kama manduya. Niko kila mahali kama manguya. Utanipata malo malo ikishika na mbogi. Ukinikosa kwa simu, ushapata ripoti.
Jibaga jag, jibag na jag. Jibaga jag, jibag na jag. Jibaga jag, jibag na jag. Watauliza tuko wapi, si tuko jibaga jag, hey. Jibaga jag, jibag na jag. Jibaga jag, jibag na jag, hey. Jibaga jag, jibag na jag. Watauliza tuko wapi, si tuko jibaga jag.
Pull up na mini kuteremsha toja mdogo hadi chini. Stingo zote utadhani mini fisi. Yani nitolopa manzi yako jo uchisi. Tunalinko daily utati. Analia mana vivo tafadhali kuwe siri. Tunalinko daily utati. Analia mana vivo tafadhali kuwe siri.
Anakujo kubanja, anakujo kuniko na mapimbi. Anakupongi zenye ziko stingi. Emba emba pesa harima ya maguangi mapinju. Kukengi na zoza kainjiri. Adi 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 sosa. Ngoma zangu ni za kurombosa. Goshodo ilibaki kidondosa. Adi luku luku fisa. Topo achini ni mafosa. Adi adi hu adi sosa bazenga.
Ameni dress ame pull up na mini kuterem. Shatoja mdogo hadi chini, yeah, yeah. Stingo zote utadhani mini fisi, yeah. Yani litolepo manzi yako jo uchisi. Tunalinko daily utati. Analia mana vivo tafadhali kuwe siri. Tunalinko daily utati. Analia mana vivo tafadhali kuwe siri.
Chiki lele li nipigia tenje. Nataka ni msese, nataka tu mbebe. What a shame, chalefe shindanga stenje. Ni kama ni msenge, hakulangi kinembe. Sinikabaya, daktari wa madenge. Na wapea matembe, na tibwadi kinenge. Ukipapasa, naeza chora 7. Mini lightweight, tukitaka unibebe. Oh no, juma DM zimeja. Anita, Rebecca, wanadai kunikaf. Wa, Kanero, Sin City, ala. Hiyo ni BBL, au natural ma. I'm a pink shy girl, long hair, big bum. Pity in a real life, uneza confirm. Wambo, napendwa na wajaka sana sana. Walo lipaspa na wangezeza sauna. Pahali, minapele kwa nani sai. First class touchdown, Zanzibari. Miupiga biz kama waso mali kaubongi ganji unipati
chikilele alinipigia tenje anataka ni msese anataka tu mbebe
what a shame chalefe ushindanga stenje ni kama ni msenge hakulangi kinembe sinikabaya daktari wa madenge na wapea matembe na tibwadi kinenge ukipapasa neza chara seven mini lightweight kikitaka umbebe
chikilele alinipigia tenje kisema yeni lele na kati ya madenge Mbeshtaka likuwa nje gali wakiwa matembe akiwa na malele Cheki denge linipigia tenja kisema yeni lele na kati ya madenge Watashe mbeshtaka likuwa nje gali wakiwa matembe akiwa na malele Kila siku nko madoni kipiga show ya kwanza na kula kapa soni Kipiga show ya pili na kula kapa miambili Show ya tatu na lipua na mamili Tatieta kuna rapa na niweza Takuje na mwa Kenya Kulabu misi taki minatua doba genje Na kamuja kubali buda jua weni kende Nilikusho drill na towezi songa mbele No wanda izo lyrics hazinanga atamini Rudy Daru brush it off ndo nitishi Lyrics set bazi kuna masters bro Niko hunting na mafia Piga tiki nite guiji Tunachiza na matiti kila wiki Wezi feel fit junge wesa kubizi Kola juu ya maji aliruko mara 50 Cheki denge alinipiki ya tenja kisema Yeni lele na kati ya madenge Watashembe shtaka likuwa nje Gali wakiwa matembe akiwa na malele Cheki denge alinipigia tenja Kisema yeni lele na kati ya madenge Watashembe shtaka likuwa nje Gali wakiwa matembe akiwa na malele
Nimeeka lele malele kuzitoka Na venye tumezoza inasikika di Europa One in coach nikipula puya wompa Lakini kama Isaac are you 18 and over Nisa sita na ona kuna njeve Kenjani na kaveve nkisiza wrong rende Amelia jolipati wa mawembe Kapwa sura maembe na mitangati mwende
Cheki denge linipigia tenja Kisema yeni lele na kati ya madenge Utashembe shaka likuwa nje Yali wakiwa matembe akiwa na malembe Cheki denge linipigia tenja Kisema yeni lele na kati ya madenge Utashembe shaka likuwa nje Yali wakiwa matembe akiwa na malembe
Aki dance of donjo ni dance ya maju Dance kishika unazungusha mgu Aki dance of donjo ni dance ju Dance ikishika unazungushi Right to the left unazungushi ya juu Ini dance ya maju, ini dance ya maju Ati dance kudonjo ni dance ya maju Dance ikishika unazungushi ya mgu Right to the left unazungushi ya juu Ini dance ya maju, ini dance ya maju
You're about to go to the world of Sirius And the best of the best video DJs That the world has ever seen Ladies and gentlemen, please welcome the visual mix master. They say he's only known to have the best of the best video mixes that anyone can wish to see.
It's me, DJ Panther. Yeah.
Right to the left, kono zungushia. Ini dance ya ma. Check. Ati dance ya kudonjo ni dance ya maju. Dance kishika unazungushia mgu. Right to the left, kono zungushia juu. Ini dance ya maju. Ini dance ya maju. Ati dance ya kudonjo ni dance ya maju. Dance kishika unazungushia mgu. Right to the left, kono zungushia juu ini dance maju ini dance maju nilimwita hey kuja straight kilimani msopa libambika nikisema yeni mali na hang na majika ni form tu na kill ini doba safi na ni genge imeti tabingine ring shika mic mimzi kolabo siyo free tukipopo na breeze wanakwanga wameti wakijita wasani wanakwanga wameti wakijita wasani na manzi ako daily insta snapchat tali kama kaitisha juu kuna time nili date in sisters wanafanana lakini misi daiti flow kiyo Mavitu ningumu kuotofotisha Wote wa Somali, Halima na Hadija Unapimanisho, kitumio mapicha But kitu real, surese kuchanganyisha Napigia Shakilo, atasemimi lalisho Ni dance ya maju Dance kishika unazungushia mgu Right to the left, kono zungushia juu Ini dance ya maju, ini dance ya maju Ati dance ya kudonjo, ni dance ya maju Dance kishika unazungushia mgu Right to the left, kono zungushia juu
Ini dance ya maju, ini dance ya maju
Nasaka formula Nisonge wapi nende wapi ndo ni get mula Joki na njeri masiwa mbona nitafuta Na vile shere tulipiga jane kalipuka Akiwa lai nilijipa tanga stenje Na kwenye mfuko ni nachwani nyuma mbele Na kila saa ati safari si tuende Staki kuma kamari minta jimada na madenge. Ah, kwanza kidogo nina fiva. Nichilke jani nikijimada na FIFA. Weskuma mimi minta cheza na mafiga. Kaime kuna isongeza volume kwenye speaker. Ah, magi magina niko bukla na cheki tu mabunda anda. Na niko maganji matladi ni za ulaya. Mi niko ready ni wapi tunakutana. Tukazi toke na machaji zikitubamba.
Dansa kudonjo ni dansa maju. Dansa kishika unazungusha mguu. Right to the left kono zungushia juu. Ini dansa maju, ini dansa maju. Ati dansa kudonjo ni dansa maju. Dansa kishika unazungusha mguu. Right to the left kono zungushia juu. Ini dansa maju, ini dansa maju.
Tisi ya gede kadede. Tikita kachisa kadede kadede. Baju kama tisi joho nasde kadede. Wazi toke chana tama kakete kadede. Kakara na sisi sendazi wacha kwa machuma. Gote na mimi wedi wani kwa mandoma.
Put it up, put it up. Gali na de sampo ni pepete pumso wakya bak. Gali drop it down, ikaw na dani zame nani pakindani. Wayendo kwa goshikani, nendege mindoro. Napenda uki dance so slow. Kati kati ya prod, gali ya pretty. Manduka kade duki, touch your toes. Ringa sana, na kablo weke chini, piga pose. Mini fan, doma nuki kata panza. Gali flow, na kubaga nat, na mini nakata. No joga miaka uki siko na chakata ba. Mama ni roko na nade kunembea nani fa. Na nikipita na chatisha, nikana kicha.
Baby, chenga na mi
It's V DJ Panther, the mashup gun.
Piga pic juu ya bed na tumia speedy speedy. Last scene alificha ni kwa nini. Anajua baby wake huwa cheesy. Ni chini ya maji mi umficha kama siri. Yeah, ukitema taxi come hivi. Nguna kaa mimi sipigangu na baridi. Soko nikirudi nishatoka by jioni. So ukiseki guaranteed hunioni. Yeah, ukitaka mina bend down receive it. Legs to the sky tuachane kwa nini. You need to mama sneaky linky. Can't cheat can die mini wako amini. Ukitaka mina bend down receive it. Legs to the sky tuachane kwa nini. You need to mama sneaky linky. Can't cheat can die mini wako amini.
Anapiga pick ndani ya nyumba na badana ni maliza. Tukisikiza reggae kitu beba tukiwa matire. Jo dance kwa itune ni kiroga beat. So manze hee pasi watu wana break up. Anapiga pick ndani ya nyumba na badana ni maliza. Tukisikiza reggae kitu beba tukiwa matire. Jo dance kwa itune ni kiroga beat. So manze hee pasi watu wana break up. Yo manze hee pasi watu wana break up. Teki mamazi nasikia tifu. Nukiwa ndipu nizishiko kwa sisingizi. Buru buru ni kugotelezi na wazing king. Bratish na mangeus joni party. Jo on a Monday pate jaba na mashash. Kunde Tuesday nipate nole mother tiki dance. Sito Wednesday niki roll to mashash. Tazempate party na Friday kazoze. Si uongo tuliku nimepata na soko mekamja mangoto na daiye ni popo na papa si ya mine mekuja na mawhiske na dai konde missing konde isilimze ali cash money pate na kimali nifunge mali safi na geto kanibani unabatishwa na shati ni namba nane nipate dress tano nane 12 o'clock pia sana piga pick ndana nyumba na badana nimaliza tukisikiza reggae kitu baba tukiwa matirejo dance kwa itune nikiroga beat so manze hepa si watu wana break up anapiga pick ndana nyumba na badana nimaliza tukisikiza reggae kitu baba tukiwa matirejo dance kwa itune nikiroga beat so manze hepa si watu wana break up
anapiga pick ndana nyumba na bado si anatesa kau banjaga sana mi kaitanga Alexa white primo wa kiambu na napenda pesa na ndani ya baesa na jinju ya meza Joba kainaweza ku pull up select a big baba nina super car saba noko destiny nilifanya wote wa karudia semester ba gala wende lecha wako kwangu na wasesa tingisha zungusha kama kibuyu ya supu hake nizafunja diratili kipimu supo nitizisha nitastona tigandu kwanza weni keki nizo picha zina filter nina morale sister susare nina morale wacha katambe nina morale usini hande nina morale wacha katambe
Tukisikiza reggae kitu baba tukiwa matirejo Dance kwa itune nikiroga beat so manze hepa si watu wana break up Anapiga pick ndani nyumba na badana nimaliza Tukisikiza reggae kitu baba tukiwa matirejo
Dance kwa itune nikiroga beat so manze hepa si watu wana break up Back to back to back
Umedunga mine nina napenda manguai Una dance feet wana wacha niki smile high Ama niko high jua lies ime nice Madam na kudai Umedunga mini na unapenda manguai Una dance feet, unawacha niki smile Ama niko high, juwa lies ime nice Lazi ina Niyo msupa ato kule ni teacher Social media siyo wote wa mafilta Una wengine personally wa mekiva Na bato nyumo na pata mebarikiwa Ukitupa vibes kawaita wa uringa Lazima fike bendo katike na mativa Then nimezuza emi bakini kwe isa Yo Madam na kudai Umedunga mini na unapenda manguai Una dance feet, unawacha niki smile Ama niko high, juwa lies ime nice Madam na kudai Umedunga mini na unapenda manguai Una dance feet, unawacha niki smile Ama niko high, juwa lies ime nice
Mana hiti kufinish kumano Na masani risky kudunda kudonjo Zon tuko on na tuko juu ya mangango Magodi chok na ile kwela nonuno No, ukundo haga na haga Gugiba mba wa baba sana kwanza mapaja Zuwa tupisha rada Cheki lugala, tipenga mara kwa mara Tuchanganya wa baba, wapate tucheda Taking you for lunch, now you taking you for granted Yani for money, unapembu dabuna Yana band na jakam, sasa unangushi ya champion TFWB, what the F do you mean? Leo ni kufinish kumalo Kufinish kumalo Leo ni kufinish kumalo Kufinish kumalo Kufinish kumalo Leo ni kufinish kumalo
Like a boss
Kufinish kumalo Nani mana tipsy G Spoiler for three Kiko na like a boss Leo ni kufinish kumalo Kufinish kumalo Leo ni kufinish kumalo Kufinish kumalo Kufinish kumalo Leo ni kufinish kumalo Kufinish kumalo Leo ni kufinish kumalo Kufinish kumalo Kufinish kumalo Mana tipsi kufinish kumalo Na masani risky kudunda kudonjo Zon tuko on na tuko juu ya mangango Magode chok na ile kwela nonono No ukundo haga na haga Bigi bamba wa baba sana kwanza mapaja Zuwa tupisha rada Cheki lukala tupenga mara kwa mara Kuchanganya wa baba wapate tucheda He's taking you for lunch na you taking you for granted Yani for money unapembu dapu na Yana band na jakam sasa unangushia champion TFWB what the F do you mean? Leo ni kufinish kumalo Kufinish kumalo Leo ni kufinish kumalo Kufinish kumalo Kufinish kumalo Leo ni kufinish kumalo Kufinish kumalo Leo ni kufinish kumalo Kufinish kumalo Kufinish kumalo
Nikiinza gijo kwa beat me you kill me umada Na siku zote suna jo spoiler ndo papa Wapua kila rima wanalia sindo wanataka Uliza mana tipsi vile si huwafanya Check it kama niluku napiga jiriba fresh Na gili gijo kwa kori ni mechipil mabenz Na kapika nika browse kumazima nika test Na kama hakuna kuila is a pass to the next Is a leo ni kufinish kumalo Uwezi ni getu kinitresa di kwa bando Kuwatokea na watokea na kiprato Ni pack and chill ni kisip yangu
Ati leo ni kufinish kumalo Kufinish kumalo Leo ni kufinish kumalo Kufinish kumalo Kufinish kumalo Leo ni kufinish kumalo
Hala
kijo
finish kumalo finish kumalo
aki finish kumalo
godi tena sapa ten candidate mama joko best mama money bank bila dent numa pia kopela lini cheki kama kapenda na kani text na deku kam tena kam doni kam so baby kuja hivo
usi worry baby doll
kuja hivo beb kuja hivo
hivo hivo hivo
beb kuja hivo so baby kuja hivo usi dance baby girl kuja hivo beb kuja hivo 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 beb kuja hivo
Allah kuna penye na di feel complete tukiwa na wewe ndo nikupe my miss lakini kwa hiyo kiss mathematically breeze check it kitu ya fast achana no live yet ati tunakudai nilisare kote kote look best tukiachilia hit tumezota kila chom toka kite hadi ngong ha niko mali in love kile kwa maji physically fit nime drip mini clip tunajua unanga form ukijipaka cologne ukislaki wezi no tushabadilisha flow manze kitu huni boni madema wana den na utaten kanirate mama joko best na mama ni bang bila dent nyuma pia koblela ni cheki kama kapenda na kani text na deku kam tena kam doni kam so baby kuja hivo
usi worry baby doll
kuja hivo
beb kuja hivo
hivo hivo hivo
beb kuja hivo
so baby kuja hivo usi dance baby girl kuja hivo beb kuja hivo
magi magi
hivo, hivo, hivo,
magi magi
beb kuja hivo
check na cheki baby kuja hivo juka ni luku unapiga gana finyo na nikapoa kazuri bila maringo na yeu kuja kwangu akitaka mande tumingo juu niko single juu form zangu bingo tukita godi na nashukisha na ino na zimeshika anga deni teme ding dong kwa kuredi na shaza kuchezesha ding dong kuhiri hit song ati luku best ataka umetokia na vest na na manifest tukupenda kushinda yo ex baby kani test tukikuja kwangu basi text juu kifika unaweza pata niko na the rest
10 out of 10 kani rest mama choko best na mama ni bang bila dent nyuma pia koblea lini cheki kama kapenda na kani text na deku kam tena kam doni kam so baby kuja hivo
it's B DJ Panther yeah well he's the mash of God
kuja hivo so baby kuja hivo usi dance baby girl kuja hivo baby kuja hivo 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 baby kuja hivo hivo hivo
niko na dem mwenye kona dem pia Masa plani ekifika na wachangamkia After scene kabaridi sezi nkatulia Wacha leta mzinga mbili nopitisha bia An kuna dem, mwenye kuna dem pia Masa plani ekifika na wachangamkia After scene kabaridi sezi nkatulia Wacha leta mzinga mbili na Selector ni Rambo na MC nizi diambo Wanga mbaya sana akiweka go pato Miondoko mchezo nilenza kitambo Sile enzi kali akishikile milango Nimekuja na moto design ya vulcano Dandi ya kimat mina shuki ya kumasho Pate gude safi tuka seti na machaji Foreign Malawi weekend ni kwa nani Tumehaya gari weka wakadinali Cheki kwanza tebu search ulikuwa wapi Umoroto then umalize na opto Alafu nimekumbuka usisao ya ukunku Hini big tune kuwa bibaka Karaburu, picha moja safi utadhani sima ndugu John Falme, mix zake safi safi Washa moja bigi, manzenski efiti Ankona dem, mwenye kuna dem pia Masa flani ikifika na wachanga mkia After scene kabaridi sezi nkatulia Wecha leta mzinga mbili no kitisha bia Ankona dem, mwenye kuna dem pia Masa flani ikifika na wachanga mkia After scene kabaridi sezi nkatulia Wecha leta mzinga mbili na
Nipi na dai ni kudigi ni kuseti kwa kiti Na dai ni kudigi usikie fiti Na takadoba zangu zizoze kainjili Nizoze mara moja, nizoze mara mbili Ae na wapua ni wavue kanchiri Wapua kuchefua mkwa medungia mamini Mpua kona tatu, mpua na mpini Mpua na manati, mpua wa mjini Kuchu wengine wanasema mini sosa Wengine washacheza doba zangu ya kutosha Wengine wanasema nikidigida kulabo Anisawa kukami na baki na waosha Wengine doba zao siko chini kama carpet wengine na wapeleka na rada ma puppet luku diriba ilikuja na jacket juu ya maduya ni shama ya sachet nadai ni kudigi usikie fiti nadai kukupin maze usikie dizi nadai ni kuchiu ni kubloka big g nadai to relax tukidishi minji nadai ni kudigi usikie fiti nadai kukupin maze usikie dizi nadai ni kuchiu ni kubloka big g nadai to relax tukidishi minji kutiki tu viviti kwa kiti kutiki tu viviti kwa kiti kutiki tu viviti kutiki tu viviti kutiki tu viviti kwa kiti
Girl, me love the way your body can call me so nice Girl, you make a bad man feel alright That is why me wanna give you all my life
In the morning
Girl, me a loving in the morning
In the morning
Same time, baby, me a money Call me anytime that you want me mommy.
Pum pum pum, mine piga mijeledi. Ni kudiki fiti, ni cheze nezo cheki. Uneza kuja 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 home, my lady. For you, ni shadai, ya ni sosa na kuketi. I'm poor, mechipeba, ila kama candy. Mpoa, neza pikisha malap, ma weekend. Ali niko niko on, izingwa ina kuseti. Venye niko ganju, na shiki wa kipeti. Walai, dai ni kudiki, usikie fiti na dai kukwin. Mazhe usikie kiki na dai ni kudiki.
It's me, DJ Panther, the mashup done.
Kuzitoka mguu moja back left ingine unainua na vile unazikwenda inaka unaijua mikono zote juu shingo upande ukitupa ala vile unaifanya shingo ikai upande nika unaikata ala vile unaifanya ikanika unashuka na bado unapanda
mtondo kudunda kufinish kuma ikikubamba nipe dance go that and like a stance una mix na mastingo na mix na mastyle jito petu pepelo nataka bora na dance ati nipe dance nipe nipe dance nipe nipe dance nipe nipe ati ati nipe dance nipe nipe dance nipe nipe dance nipe 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 kuwa bimisia style babili babili alafu nipe shabalala wa nege kijangili ni mastingo nipi hatari hatari unazikwenda zitoke kapweza ni waka nistike there mkono jo kwa air alafu una twist una twist una air nipe there right foot there alafu una wigo wigo nazitopa there nazi rakacha nipeza kichimku nipeza wakacha sundeza kuzito kato stress sakata kwa zona zibiga biga on tosu nani kutonjo kutunda kufinish kumaiji kumamba nipe dance kutha tena eka stance ule mix na mastingo ule mix na mastyle jito pendeko vilo nataka mbora na dance ati nipe dance nipe nipe dance nipe nipe dance nipe nipe ati ati nipe dance nipe nipe dance nipe nipe dance nipe
how pretty is it but you go to me then jana saba ile ni bamba venye bana liben nilizubalia tenda kizubi zubi gang nilicheck nika check again and again she's a 10 kama eva kasipogeuzwa kataungua nikadiva kanasumbua kanafanya dimi na shiva na sina kiwa mimi nacheza shua kata jipa si unanijua bang check confirm nishake mpaka dam na venye choka mevaa kamekaa kamenicham na bado sijangama takani jina ya gram na inafanya na jam bana inafanya na jam takataki na kati takitaki mimi nataka sana taki na taki nataka kukujua sana chini ya maji taki taki mimi nataka sana taki na taki nataka kukujua sana taki na kati taki taki mimi nataka sana taki na
nataki nataka kukujua sana chini ya maji taki taki mimi nataka sana taki nataki nataka kukujua sana mama tipsy fetish yangu wa gafani yani bora kona bunda dread na ni mali safi mtoto wa nyumbani short and sweet to be sexy she be my queen kana dunga dera kana taka mini cheki pale kwa hip kakitak mimi kuisha kwanza kakima lipsy mika shani bakisha sai mimi na sip malika mendifikisha naona mimi ni kichizi super ni bang check confirm nisha kemba katam na venye choka mevaa kamekaa kameni jam na bado sijangam ataka ni jina ya gram na inafanya na jam bana inafanya na jam taki na kati taki taki mimi nataka sana taki na taki nataka kukujua sana chini ya maji taki taki mimi nataka sana taki na taki nataka kukujua sana taki na kati taki taki mimi nataka sana taki na taki nataka kukujua sana chini ya maji taki taki mimi nataka sana taki na taki nataka kukujua sana
leti kuna kwela pen kwela wezi rate kwela ukirate pige 10 over 10
makwela mapen kwela wezi date kwela ukidate lazima uringi again
makwela wameiva the TikTok divas cute face pia rivas lazima utaitisha ai makwela wameiva the Insta divas cute face pia rivas lazima utaitisha
like a boss
double tap kwa content yako kapeng venye kame piga dance umecheki nika tena di black chocolate ama white vanilla wote mina meze ya mate tikitoko diva akisijui waliko senini luku chivile woi piga wakengeza mafilta na ring light kuisha chenye wamebakisha ni tipsi kwenye picha slide for the D to the M what a beauty suneza nita beast wako baby you're a cutie ya wanna be your bestie niliku cheki gram nika benda nika kutext mina daiku kam vendu kam doni kam
neti kuna kwela pen kwela wezi rate kwela ukirate pige 10 over 10
makwela mapen kwela wezi date kwela ukidate lazima uringi again
makwela wameiva the TikTok divas cute face pia rivas lazima utaitisha ai makwela wameiva the Insta divas cute face pia rivas lazima utaitisha alo mina dai kusuka na sieku itabidi chali yake ajue pengi wetu kama simba na kawema sepetu mimi nataka kapoa kakuflow suku kwetu na dai kendi super crazy kadem kamevai na kakona jegi tuteke hama diva twende kwa BNB alafu tutashare tuju wako wengi hawa super ni gawa tanimaliza juvile mimi ushinda nikisimpuko insta tamara macho tuzi na niita kawera waga keki na kamenimaliza kwela pen kwela wezi rate kwela ukirate pige 10 over 10
makwela mapen kwela wezi date kwela ukidate lazima uringi again
makwela wameiva the TikTok divas cute face pia rivas lazima utaitisha ai makwela wameiva the Insta divas cute face pia rivas lazima utaitisha
yumba oi yumba yumba nastaga ne ki yumba yumba oi yumba yumba aiya ya yumba yumba this way yumba yumba that way I'm staggering mini okotwe yumba yumba this way yumba yumba that way I'm staggering
lola yuma wani bebe wani chukue wani weke nilewe wani pindue ai pombe ni tamu nalewa na mabeshte zishike nipeleke mta ini time ya sherehe nataka nkate maji nina wapo wamejitambu wana ganji nyweso ni tamu tunaisip na nani tuanguke hadharani ai tunayumba yumba staga tukiyumba yumba ai tunayumba yumba staga tukiyumba yumba
staga nikiyumba yumba oi yumba yumba staga nikiyumba yumba oi yumba yumba ai ya ya yumba yumba this week yumba yumba that week I'm staga ni
Rada, tena let's go
Empress na kufeel na kufeel na hii feeling ni real
na kufeel baby girl my miss. Nadai unifeel ndo mana na insist. Empress na kufeel. Na kufeel na hii feeling ni real. Na kufeel baby girl my miss. Nadai unifeel ndo mana na insist.
Chucky. Story za hatu waga riski. Na mara mosti zi vitu wazishagi fiti. Na bado tuna risk, bado tunashika feelings. You're just a friend, siku jeta koti this deep. Venya tuliklik, tuka vibe, but I miss juu. Sana kumiss, kila tanki ndaga missing. Na mini jisi jako sim, so what you doing to me? Just be my queen, I be your king, now will you marry me? Say my tipsy. If you can't show love to me, you can't be close to me. Who can give love to me? I am unlovable. If you can't show love to me, you can't be close to me. Who can give love to me? I am unlovable.
Empress na kufeel. Na kufeel na hii feeling ni real. Na kufeel baby girl my miss. Nadai unifeel ndo mana na insist. Empress na kufeel. Na kufeel na hii feeling ni real. Na kufeel baby girl my miss. Nadai unifeel ndo mana na insist.
Yo, Empress na kufeel. Out of 10 unakula ka 20. Na uni mada na hizo hips na majegi. Hop on my whip ni kutembeze weekendi. Plus unajua mini full G baby. Kiku call, respect the call. Jo minajua rada zako unapenda mafom. Na miku na tuku show ni wewe alone. Na wengine si watakizi sipendi. Sweet one Cinderella. Come ni kumwagie madojo matenga. Unapenda whip minta kushikia mrenga. Na mshonie alone El Patron jo anapenda. Sweet one Cinderella. Come ni kumwagie madojo matenga. Unapenda whip minta kushikia mrenga. Na mshonie alone El Patron jo anapenda.
Empress na kufeel. Na kufeel na hii feeling ni real. Na kufeel baby girl my miss. Na dai unifeel ndo mana na insist. Empress na kufeel. Na kufeel na hii feeling ni real. Na kufeel baby girl my miss. Na dai unifeel ndo mana na insist.
Club na mapeng wanataka kunitress. Usi tense mina kamsai. Tata inadai. Natenje inadai lakini stoke minta kamsai. Na sina ID. Na banza akiuliza we mshow minta kamsai. Ati sita 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 sita. Ati ati don't mind me. Niko club na mapeng wanataka kunitress. Usi tense mina kamsai. Tata inadai. Natenje inadai lakini stoke minta kamsai. Sina ID, na banza akiuliza we mshow minta kamsai. Nita kamsai.
Color blind but this ya naingia colors. Na between school na career ni kubalance. Cause I'm the big man with a big swag. Ninge kuwa ndula ninge itwa New Balance. Between life ama school I career. Bitch I made like 4M goja sasa this year. Niliomba sauti yangu ikuwe salary engineer. Sana big dog nikibak wanasikia. Approach with a caution kama silencer. Kuna dem huku unje sezi manager. Na wana anza kuni ita ati caliber. Shots zangu sote kuwa loaded niko ndani. Big facts nigga, ma zigzag nigga. Mbradi zangu kote kote utawainita. Niko kwa ndege kitu na beat. Ni time lapse na jet lag. So I don't give a fuck.
Niko club na mapeng wanataka kuni trace. Usi dance mina kamsai. Nata inadai. Nateje inadai lakini usoke mita kamsai.
Super flani anapenda kukatika. Niko na kapen pale gramo na lisa. Yela ni kateni mabom na mashisha. Cheke na perform ali clean ali fisa. Utadhani when you check baby girl she a diva. Malawenzi meshika. Fine melanin kama indika menishika. Straight we visa. Granddaddy papo cash money ama visa. Kukwela juni peng ninapenda Mona Lisa. Zangu zime dojo alai zimeshika. Game niko fiti magal wezi keeper. Chini downtown every dakika napenda kukatika. Anapenda kukatika. Every dakika napenda kukatika. Na kukata kustalika. Every dakika napenda kukatika. Anapenda kukatika. Every dakika napenda kukatika. Na kukata Costa Rica.
Every dakika na kila kukatika. Mali mina choma zimetoka Costa Rica. Manzi akikao mina mpaka paprika. Yeni diva pale ananimaliza. Hasta la vista, misi na visa. Zangu zimeshika utadhani kuibiza. Manzi akichita najua kusafisha. Kalongo longo mchizo wa kuigiza. Mi upenda, napenda. Niko jaba sezitema, sezitema. Yodenda bera buda mini taka tena na tena niki rap manzi amekuja anataka mbele pale kitandupi anapenda chukube ana chen anataka tukutrend
kukukula juni peng ninapenda Mona Lisa zangu zimedojo wale zimeshika game niko fiti magalu zikipa chini downtown every dakika napenda kukatika anapenda kukatika every dakika napenda kukatika na kukata kustalika every dakika napenda kukatika anapenda kukatika every dakika napenda kukatika na kukata kustalika
cheki umenika kama cheki niko kwa sinki na muda kuna jeve na niko heavy kachaba na kateka Washajua mini jii na shanga kwani rada gani mini kutu bizi na venye pay ipo juisi wezi bisha na nayu ewe dongi ya bikini kwenda pool ndamdu mulitha ni mina date kwani karini wahu watoto wakuro fido baze tuzi kwa juu wengine nmakelele utatha ni kasi pool ukinona niko juu even you can too wana shanga na shindwa hizi ni nini nijama dogo wanaroka kama machizi iza buda na izo mango maskatiki tasaka juu na chini na utapata kamimi tasaka tasaka na utapata
Demo time ina tick ndo ananiambia nanitaka pia ha ubebi dola wezi niachilia kama ni rada anapenda gaza kumpandilia ha ubebi dola wezi ha demo time ina tick ndo ananiambia nanitaka pia ha ubebi dola wezi niachilia kama ni rada anapenda gaza kumpandilia ka fine one kaizi
like a boss
masama ndio mbaya anataka noti na mpa manoti masama ndio mbaya anataka noti na mwaga manoti masama ndio mbaya anataka noti na mpa manoti masama ndio mbaya anataka noti na mwaga manoti
ushajua mimi ndo king kwa hii game acha ku waste time kuja uroll na gang chorea vako za mapenzi ya ziwezi washakishash kwanza na upitishe hiyo chain sitambui love kona rada mini gangsta kama uta mine neza kuchoresha saba na usiweze kunidedi mafilo silete hapa hapa ni miti proper ni kuijapa
hape mote mina tick ndo naniambia nanitaka pia ubebi dola wezi ni achilia kama ni rada na mendanga za kumpandilia ka fine one kaizi
ka fine one kaizi
Masama ndio mbaya anataka noti na mpa manoti masama ndio mbaya anataka noti na mwaga manoti masama ndio mbaya anataka noti na mpa manoti masama ndio mbaya anataka noti na mwaga manoti
tap huko kanoma nikapata Wejo lazima ndai clap, lazima ndai munch, lazima ndai chap, chap, chap Na msho lazima ndai tap, tap, tap Koko kanoma nika bad, girl, girl Wejo lazima ndai clap, lazima ndai munch, lazima ndai chap, chap, chap
Like a boss
Alo ni asa pero asa pa Muwaga bad boy chini ya magic design Genge true, genge live it in itamu Na leon kukejani, basi we kamu Painting, wago meni nice Aye, uki smile, mina feel shy Aye, kani kusimp, misezi deny Juni mesimpadi na shingwa nina shingwa randa nikai
Hard wakadi wa mama wana ninoki Wanashindwa natoaga wapi hizi manoti Kijana oldies na sijafika 40 Vitu zingine buda zinafa kucheza loki
Lazima ndai tap, tap, tap Koko kanoma nika bad girl, girl Wejo lazima ndai clap Lazima ndai munch Lazima ndai chap, chap, pa Na msho lazima ndai tap, tap, tap Koko kanoma nika bad girl, girl Wejo lazima ndai clap Lazima ndai munch Lazima ndai chap, chap
Nikona Esther kila wiki yo Nikabaya kwenye dance flow Esther ni makwiki yo Yopenda kuntolia mafom Nikona Esther kila wiki yo Nikabaya kwenye dance flow Esther ni makwiki yo Yopenda kuntolia mafom Hey
Mi
niko hai utadhani mimi ndege. Buda mimi napenda punana na sembe. Ako na pete na amemea pembe. Mataki ni cheki anashikwa na kiwewe. Biki kami dance as a bird. Manzi amebeba unachiki akitur. Mina saka mu kuchu mina deku her. Styles do ni deadly anataka kulur. Tu muda kini cheki darasani anafanto. Buda suna cheki mina chunga tunapatko. Nilianza kuzoza tangu enzi tuza bano. All over America. Ni wabaringo na hananga maringo. In simple anakulanga ringo. Anani bamba anapenda mastingos. 10 out of 10 huyo manja kuna limbo.
Ati ni kam verified ha, ka very fine. Kapoa malifisa yani ka fine wine. Niki, niki kadiki miskia nika niko high. Na msho lazima ni tap before ni kafanye mine. Najwa nanga mbili mnisa he love Johnny Loki. Na before nika kaf lazima confirm lambogi. Kabobo rasta kanapenda mamushi. Twende hivi like a boss nikoneshe the mbogi.
Niko na testa gila wikio. Nika baya kwenye damlo. Testa ni mafikio. Yopena mjulia mafio. Niko na testa gila wikio. Nika baya kwenye damlo. Testa ni mafikio. Yopena mjulia mafio.
Kama ni form ni tefumi kona chrome. Konya kina mabomu wapo wana jing jong. Kasiko bukla nko zone na mabro. Na kama siko zone ni mpo wana mchok. Sama, sama hani kama unipati kwa phones. Unajua kani weekendi weze nipata at all hapa. Hapa ni wapi malevi sote nwa hot. Ni kipigi left right ni wapo wame chrome. Kama, kama ni form ni tefumi kona chrome. Konya kina mabomu wapo wana jing jong. Kasiko bukla nko zone na mabro. Na kama siko zone ni mpo wana mchok. Sama, sama hani kama unipati kwa phones. Unajua kani weekendi wezi nipata at all hapa. Hapa ni wapi malady sote nwa hot. Nikidigi left right ni wapoa wa micro. Tulika mtukiwa one by one by one. Bakutoka tu ni two by two by two. Tulika mtukiwa one by one by one. Bakutoka kila mtu anatoka na mtu. Tulika mtukiwa one by one by one. Bakutoka tu ni two by two by two. Tulika mtukiwa one by one by one. Bakutoka kila mtu anatoka na mtu. Bakutoka kila mtu anatoka na mtu. Mdagi mdagi zero pressure chungo stop kwe mtu. Left right ni wapoa na wote ni wasupu. Ni ma brown brown thighs ndo naona uku. Wote kwanza ni wa bigi bigi. Wote ni wa heavy heavy. Wananmaliza na hizo hagas wakishiki shiki. Wapoa malifisa wote kwanza ni makiki keki. Luku diriba wamepande sema minisketi. Hapa tu ni left right. Left na right wanatingiza tu mahaga niko mesmerize. Neba moja Johnny Jean. Neba ingine ni my guys. Unajua tu ni weekendi so lazima tu. Hapa tu ni left right. Left na right wanatingiza tu mahaga niko mesmerize. Neba moja Johnny Jiri, mingine ni my guys. Uno jokini ya kundisia.
Na nikonde ni buka niki medi na mashasha. Jaribu chinga ni mapare utapata. Viatu tumipiga ni maklaksa kwa bata. Warembu wote wananukia koko babasi. Tusha mikono kwa unaona uko tipsy. Tusha mikono kama maisha iko fiti. Tusha mikono kuja basi twende hivi. Selala siku tano nona kama ni tachizi. Hata nikikosa leo ndakupata. Kama kuna ngori itakuwa disaster. Siku mingi jo baby nimekudata. Wachak sita sita baby come hapa. Kama unani feel, feel. Wachana na me. I'm honestly just a humble rapper. Na hukuwa na T. Maina ni na B. Nili wa show ingoma itawangwata. Nikonda ni abuka nikimeli na mashasha. Jaribu jinga ni mabare utapa. Viatu tumipiga ni maklaksa kwa bata. Warembu wote wananukia koko babasi. Rusha mikono kwa unaona uko tipsy. Rusha mikono kama maisha iko fiti. Rusha mikono kuja basi twende hivi. Jalala siku tano naona kama ni tachizi.
It's me DJ Panther. Yeah, the non-MGBA. Hey, it's well, he's the mashup god.
Umeniweka, umeniweka, umeniweka. Hatukai sana. Umeniweka, umeniweka, umeniweka. Hatukai sana. Hatukai sana, hatukai sana. Hatukai sana, hatukai sana. Hatukai sana, hatukai sana. Umeniweka pending sana. Hatukai sana, hatukai sana. Hatukai sana, hatukai sana. Hatukai sana, hatukai sana. Umeniweka pending bana.
Na wangaria ni movie, wamesha ni uthi. Indo definition ya kuonesha vumbi. Sumi, kono na ningumu na sijui. Mambo ni kujipanga venye mine za rudi na wadim. Kapika mtena, geuza iluga yani time no kusema. Pressure ilizidi juwe track nilitema. Uleza mamlitha round of media na tesa. Welcome to City of Revenge, saina wacheka. Niliwa impeach, say goal ni mrenga. Mansion ya wanga, demoja ndenga. Walenje iko full juipa kei nasema alo.
mshani sikia. Nikianza kutema muti sikia. Mshani sikia. Nikianza kutema muti sikia.
Hatukai sana, hatukai sana. Hatukai sana, hatukai sana. Hatukai sana, hatukai sana. Umeniweka pending sana. Hatukai sana, hatukai sana. Hatukai sana, hatukai sana. Hatukai sana, hatukai sana. Umeniweka pending bana.
Umeniweka pending, stop pretending. Kuweka fat pending is kind of offending. My excuses never ending. Question, would you keep a painting waiting? Sikai sana, nimeshikana. My deals na my thrills angu zinaitana. Sigine almost, sigine zimeivana. Na niko night shift, niite night runner. Hatukai sana, hatukai sana. My deals na my thrills angu zinaitana. Hatukai sana, hatukai sana. Question, would you keep a painting waiting? Hatukai sana, hatukai sana. Kuna matrenches, tunatakikana. Hatukai sana, hatukai sana. Question, would you keep a painting waiting?
Umeniweka, umeniweka, umeniweka. Hatukai sana. Umeniweka, umeniweka, umeniweka. Hatukai sana.
Hatukai sana, hatukai sana. Hatukai sana, hatukai sana. Hatukai sana, hatukai sana.
Umeniweka pending sana.
Hatukai sana, hatukai sana. Hatukai sana, hatukai sana. Hatukai sana, hatukai sana. Umeniweka pending.
Put your new eye, new set job. Wishes a foreign nafanya jo ali back job. Wishes a foreign nafanya take it to dance. Wishes a foreign nafanya skate to dance. Before you need new set. Wishes a foreign nafanya jo ali back job. Wishes a foreign nafanya take it to dance. Wishes a foreign nafanya skate to dance.
Alafu tunachapa dimba. Dimba na kapen choka diva. Dimba na kakwela kameiva. Dimba tunarola dikwa dinga. Dimba mechi dimba. Dimba na kapen choka diva. Dimba na kakwela kameiva. Dimba tunarola kikwa dinga. Aye.
Man of the match, kodi tena waga jambe. Wote nime wakati keto youth na mabombe. Nairobi na Iran na wasupply madebe. So baby girl, ebu pop iyo shampe. Sezi deny job, superman nice. Walaika sana girl na kanapenda futa. Lazima lip gloss after joku wa shashash. Alafu ziki nice, ana feel kuni. Shori anapenda venye miwa na gonga. Shot on target, evi kama madonga. Aka kapenda, napenda kuzitoka. Na kanapenda bukacho na kuwachocha. Aye,
daily nikomboka tunadigitha kipa. Baji, nikichunisha madopa yo. Usipopiga deje mapema hauni party. Niko kwa bukla tunakata togodo.
Before you name new set jo. Wishes a foreign nafanya jo ali back jo. Wishes a foreign nafanya like it to dance. Wishes a foreign nafanya skate to dance. Before you name new set. Wishes a foreign nafanya jo ali back jo. Wishes a foreign nafanya like it to dance. Wishes a foreign nafanya skate to dance.
Alafu tunachapa dimba. Dimba na kapen choka diva. Dimba na kakwela kameiva. Dimba tunarola dikwa dinga. Dimba mechi dimba. Attention, cheki wame catch tension. Top chat saina receive to my mention. Cheki madoba zinasediwa kwa billboard. Cheki madil jo. Ukini cross utafoto na maride. Na kaukijua bana misi bongi na mamwere. Mr. Bango kinitaka fika ibe. Na sahi tumezoza coast adi Eldoret. Walianzisha tuka change yo syllabus 254. Bana sisi ndio maticha. Izo mdomo sitabidi wame minimize. Kahu nitambui keep a distance.
Daily nikomboka tunadigitha kipaji. Nikichunisha madopa yo. Usipopiga deje mapema hauni party. Niko kwa bukla tunakata togodo.
Before you name new set jo. Wishes a foreign nafanya jo ali back jo. Wishes a foreign nafanya take it to dance. Wishes a foreign nafanya skate to dance. Before you name new set. Wishes a foreign nafanya jo ali back jo. Wishes a foreign nafanya take it to dance. Wishes a foreign nafanya skate to dance.
Alafu tunachapa dimba. Dimba na kapen choka diva. Dimba na kakwela kameiva. Dimba tunarola dikwa dinga. Dimba mechi dimba. Dimba na kapen choka diva. Dimba na kakwela kameiva. Dimba tunarola dikwa dinga. Aye.
Alo.
Yeah, me girl, don't fear that, drop it down. Yeah, me girl, don't fear that. When you ready, me ready, we nah need chat. Drop it down, yeah, me girl, nah need chat.
Body never done, done, hotter than a gun, gun. Man, man, forward and girl, them money to the ground, ground. Sick vibe thing, much petty that around, around. Girl, you are shining, I want you for the session. Position, position, best position, position. I will never run, give me your best.
position, position. Body never done that. Best position, position. I will never run. Give me your best position.
Baby, give me the best position. Never met an East African hooligan. Hit till it burns. Come on, bend down, baby, turn the 101. You shoulda told me that you're freaky, yeah. I shoulda told you like a Caribbean girl. Wind your back to an instant curve. Alien girl from a different world.
When we there, yeah, me girl, don't fear that. Drop it down, yeah, me girl, don't fear that. When you ready, me ready, we nah need chat. Drop it down, yeah, me girl, nah need chat.
Body never done, hotter than a gun. Man forward and girl them money to the ground. Sick vibe thing much better than around. Girl you are shining, I want your pretty section. Position, best position. I will never run, give me your best position. Body never done that, best position. I will never run, give me your best position. Give me a wind up, yeah girl do it like I'm your man. Follow the melody, bend on everything normal. Yeah wind up for me, body back to drive man. You got everything, you make me fly like yeah. Jordan.
Tingi shaki to even interesting. Let me ask, hey madam, how you do that thing? Hey, I thought you wanna get the sweetest things. Cause I say I couldn't sweet kaya Big Becky.
When we there, yeah me girl don't fear that. Drop it down, yeah me girl don't fear that. When you ready, me ready, we nah need chat. Drop it down, yeah me girl nah need chat.
Body never done that. Than a gun, gun. Bad man forward and girl them money to the ground. Sick vibe thing much better than around. Girl you are shining, I want your pretty section. Position, best position. I will never run, give me your best position. Body never done that, best position. I will never run, give me your best position.
Baby give me the best position.
Best position. It's VDJ Panther, the mashup gun.